Amakhosi esibili isahluko 17 verse 1
Ngonyaka weshumi nambili kaAhazi inkosi yakwaJuda uHosheya indodana kaEla waba inkosi eSamaria kwaIsrayeli wabusa iminyaka isishagalolunye verse 2 Wenza okube emehlweni kaJehova nokho kungenjengamakhosi kwaIsrayeli ayephambi kwakhe verse 3 Kwenyuka ukulwa naye uShalimani Seri inkosi yaseAsiriya uHosheya waba isikhonzi sakhe wathela intela kuye
verse 4 Inkosi yaseAsiriya yafumana ugobe kuHosheya ngokuba wayethume izithunywa kuso inkosi yaseGibhithe engasenyusi intela enkosini yaseAsiriya njengokwenza kwakhe imihla ngemihla ngalokho inkosi yaseAsiriya yamvalela imbopha etilongweni verse 5 inkosi yaseAsiriya yayisenyuka yadabula izwe lonke yenyukela eSamaria yalivimbezela iminyaka emithathu verse 6 ngonyaka oshagalolunye kaHosheya inkosi yaseAsiriya yalithatha eSamaria yathumbela Israel eSiriya yababeka eHala naseAbodi ngasemfuleni waseGozan nasemizini yamamede verse 7
kwabanjalo ngokuba abantwana bakaIsrael babebonile kuJehova uNkulunkulu wabo wabakhuphula ezweni laseGibhithe esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe besaba abanye onkulunkulu
Verse 8 Bahamba ngezimiso zabezizwe uJehova bagxosha phambi kwabantwana bakwaIsrayeli nezamakhosi aIsrayeli azenzileyo Verse 9 Abantwana baIsrayeli beza ngasese izinto ezingalungile kuJehova uNkulunkulu bazakhela izindawo eziphakemeyo emizini yabo yonke ngasemibhoshongweni yabalindi nasemizini ebiyelweyo Verse 10 Bazimisela izinsika nawo ashere emagqumeni onke aphakemeyo naphansi kwayonke imithi eluhlaza Verse 11 Bashisa khona impepho ezindaweni zonke eziphakemeyo njengokwenza kwabezizwe uJehova abagxosha phambikwabo benza izinto ezimbi ukumcunula uJehova Verse 12 Bakhonza izithombe uJehova ashilo ngazo kube ukuthi aniyukwenza lento. Verse 13 Nokho uJehova wayixolisile uIsrayeli noJuda ngesandla sabo bonke abaprofeti nababona ukuthi phendukani ezindleleni zenu ezimbi nigcine imiyalo yami nezimiso zami njengawo wonke umthetho engayala ngawo yihlo nengawuthuma kini ngesandla sezinceku zami abaprofeti verse 14 kepha balalelanga benza likhuni intamo yabo njengentamo yawoyise abangakholwanga nguJehova uNkulunkulu wabo
verse 15 badelela izimiso zakhe nesivumelano sakhe asenza nawoyise nezixwayisa abaxwayisa ngazo balandela ukuyize benza ukuyize balandela bezizwe ababe bazungeza uJehova abayale ngabo ukuthi abayikwenza njengabo
verse 16 bashiya yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo bazenzela izithombe ezibunjiweyo amathole amabili benza noAshera bakhuleka kulo lonke ibandla sezulwini bakhonza uBali verse 17 badabulisa amadodana abo namadodakazi abo emlilweni babhula benza imilingo bazithengisela ukwenza okubi emehlweni kaJehova ukumcunula verse 18 ngalokho uJehova wathukuthelela uIsrayeli wabasusa ebusweni bakhe akusalanga muntu isesa kwaJuda kuphela verse 19 Nayo uJuda akagcinanga imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo kepha wahamba ngezimiso zakwaIsrayeli azenzileyo. Verse 20
uJehova wala yonke inzalo kaIsrayeli wayihlupha, wayinikela esandleni sabaphangi, waze wayilahla ebusweni bakhe.
Verse 21. Ngokuba wahlutha uIsrayeli endlini kaDavide, bambeka uJerobowamu indodana kaNebati inkosi, uJerobowamu wamqubula uIsrayeli ukuba angamlandeli uJehova. Wamonisa ngesono esikhulu. Verse 22. Abantwana baIsrayeli bahamba ezonweni zonke zikaJerobowamu azenzayo, abasukanga kuzo. Verse 23. UJehova waze wamsusa uIsrayeli ebusweni bakhe njengokukhuluma kwakhe ngesandla sazo zonke inceku zakhe abaprofethi. Wayesethunjwa uIsrayeli ezweni lakubo, wayiswe e-Asiriya kuze kube namuhla.
Verse 24. Inkosi yase-Asiriya yalanda abantu eBhabhele, naseKhutha, naseAva, naseHamati, naseSefarivayimi, yabahlalisa emizini yaseSamariya.
Esikhundleni sabantwana bakwa-Israyeli, badla iSamariya, bahlala emizini yalo.
Verse 25. Kwathi ekuqaleni kokuhlala kwabo khona, abamesabanga uJehova, ngalokho uJehova wathuma izingonyama phakathi kwabo zabulala abanye kubo.
Verse 26. Base bekhuluma enkosini yase-Asiriya bethi, abezizwe basusileyo wabahlalisa emizini yaseSamariya, abawazi umthetho kaNkulunkulu wezwe. Ngalokho uthumile izingonyama phakathi kwabo, bheka, ziyababulala ngokuba abawazi umthetho kaNkulunkulu wezwe. Verse 27. Inkosi yase-Asiriya yayisiyala ngokuthi, yisani khona omunye wabapristi enibathumbile lapho, ahamba ahlale khona abafundise umthetho kaNkulunkulu wezwe.
Verse 28. Wayesefika omunye wabapristi ababebathumbile eSamariya, wahlala eBhetele wabafundisa ukumesaba uJehova.
Verse 29. Kodwa zonke izizwe zazenzela uNkulunkulu bazo, zababeka izindlini zezindawo eziphakemeyo ezazenziwe ngamaSamariya, kwaba yileso naleso sizwe emizini esasihlezi kuyo. Verse 30. Abantu baseBhabheli benza uSukotibhinoti, abantu baseKhuthi benza uNerigali, abantu baseHamathi benza u-Ashima.
Verse 31. Ama-Avi enza oNibihazi noTharithaki, amaSefarivayimi ashisa abantwana bawo ngomlilo ko-Adirameleki no-Anameleki, onkulunkulu bamaSefarivayimi. Verse 32. Kepha babemkhonza noJehova, bazenzela phakathi kwababapristi bezindawo eziphakemeyo ababahlabela ezindlini zezindawo eziphakemeyo. Verse 33. Bamesaba uJehova, bakhonza nawo uNkulunkulu babo njengomthetho wezizwe ababesuswe phakathi kwazo. Verse 34. Kuze kube namuhla benza njengemthetho yakuqala, abamesabi uJehova, abenzi njengezimiso nezimemezelo zabo nomthetho wabo nemiyalo yabo Jehova yala ngaye abantwana bakwaJakobe amutha u-Israyeli. Verse 35. UJehova enza nabo isivumelano abayala wathi, aniukwesaba abanye onkulunkulu, ningakhothameli kubo, ningabakhonzi, ningabahlabeli. Verse 36. Kepha uJehova wanikhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangengalo eluliweyo, yena niyakumesaba, kuyena niyakukhothamela, nimhlabele yena.
Verse 37. Izimiso nezimemezelo nomthetho nemiyala nilobela khona, yikho niyakukugcina ukuba nikwenze ningesabi abanye onkulunkulu. Verse 38. Aniyukukhohlwa isivumelwane engisenzile nani, ningesabi abanye onkulunkulu. Verse 39. Kepha niyakwesaba uJehova uNkulunkulu wenu, yena uyakunophula esandleni sazo zonke izitha zenu. Verse 40. Nokho abalelelanga, kodwa benza njengemithetho yabo yakuqala. Verse 41. Zesabake lezo sizo uJehova, kepha zakhonza izithombe zazo ezibaziweyo, kanjalo nabantwana bazo nabantwana babantwana bazo njengalokho benzile oyise, benze njalo nabo kuze kube namuhla.